nigga, pass me the vibes.
Yeah, kulimbana kwa mtima mwanga kusiana, ndi kulimbana kwa mitima yao yosiana, zofanana zasiana. Mayo kalanga ntengo jaso madula, sindi kudirila nkuni ndomu mabwele nsamfula. Nanga ndikala nao bwanjia nao amalume, bodizo mkutisa zazo ndipo patu palumbe. Eish, mavuto ankani nkani, dziko langa lotzadza ndizipani. Kumachinkwio ndi udani, zabwino zose zikale zao antu wotani. Esapezeka wapezeka, sono gamulani, chilungamo chabisika. Nkani jampaga mau pansalwa kubisika, ndola ndizao bwela ogwila njito ndinzika. Siti kufuna zati nyenge soka wili, matumba papewa kuziva mpavu kwa mbili. Kaya chinyamata kuziva mpavu kwa mbili, nsogoleli ndi mozi osata wili. Kukuma jondi wa waini, voti anga mungati ndi mpangu ya jondi wa waini. Amaya maya 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 maya, nanga mpamvu yanga ijapano iliku. Uja mukati Samueli lelo aliku suyu, lelo akuyanka milandu yobakuti. Madzi ali manja chimu ima bwanji kosi, ndundu wanga nkondo ndia nasi ndewo sanyengeka. Katitie panseu iwe osatengeka, mukafufuza mupeza ana ao alinsukulu. Zotu lafta pamene babwela sozatila mula, wina ndi uze kumwetika gulise ziko. Ripoti mpila wake ndengo panda zikuli, kuyesa tiku yesa baribe jiku sinta. Ingo kala ngani ya kale nyenye zitita, uwachedwa kunchito kumatimu fusabwa. Gaso saku pezeka agana indabwa, wanjinga saku pala sampa vakatenga kwa. Puti chimanga mnakweza nanga sima tenga kwa. Ine apa kuma ofisi kumfuni kama mbama, osatiti ya makupasa nindima Obama. Suti simala mulila etavani wawa, hii ndi nkondo mitima ikuwawa. Ish, ndika kumbuka tinga tuyo ndi Mose ya titulusa. Tiesi ya chinyamata zikoko ai, kumazomu andi pangala senda kwela mfai.
Manji meshe ndi 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 meant to free slave to make them win. But what have we done with our freedom? To me, it's not enough to say, oh, we are independent, I gave you independence, I did. But what is the life of the people under your so-called independence? To me, independence must mean change.